the sound.
Yeah, yeah. Oh, na, 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 na. Oh no.
Minotaur.
So many times nakuwaza wewe. So many nights nakuwaza wewe. Natunga easy rhymes special for you my baby. Sina amani sababu yako we. Hey, unangu tumaini. Nilijua kwamba wewe ni wa kweli. Nikakutumaini kwa kujua kwamba wewe wa milele.
A boss baby return. Maisha ya mjini mabaya.
Wanaokurumia pereje mjini wabaya. Uko londo kankiwa nalia. Unadhani machozi yangu niangamia. Nomba kimbia. Fanya pesi baro na kusubiri. Hey my baby,
I love you, I love you girl.
Oh baby,
I love you.
Funga virako nirudie.
Me love you girl, I love you girl.
Me love you.
Usiliweke bondi.
I love you.
Penzi letu baby wewe.
Me love you. Juni
ni wewe.
Juni wewe.
Oh baby,
asina mwingine. You're special in my heart.
Juni wewe.
Ani wewe.
Juni
wewe. Ni wewe.
Sina mwingine. Ni wewe tu. Mawazo mina waza, ni wewe tu. Mafaili na yajaza, natamani ufike nyumbani. Hivi unajua, nilizoea uwepo wako. Licha ya kugaramia, ukanikimia mikononi. Mafungu sabali, dhiki yangu hila kwako utelezi. Natamani nirudishe time. Natamani nirudishe time, baby.
I love you,
girl.
Me love you.
Me love you, girl.
Me love you.
I love you. I love you.
Ah.
Me love you.
Me love you, girl.
I love you.
Love you, girl.
Me love you.
Me love you.
Usiniweke bondi.
I love you.
Pendo langu mwezi.
Me love you.
Juni wewe tu.
Juni wewe tu.
Juni wewe.
Sing his words. Now I'm winning there. You're special in my heart.
Juni wewe tu.
Juni wewe baby. Sina mwingine. Ni wewe tu.
Yeah, nikiwa kwako na enjoy hata kama sina shilling. Unanihendo kila nikiwa na hard feeling. Bora twende beach kula upepo just chilling. Tukimsikiza Marvin Gaye sexual healing. Ila tangu sepe siko sawa. Mpaka wana street watu wanahisi nimepagawa. Usiku kucha sipati usingizi kwa ajili yako. Najikunja kana pigwa na baridi ya Makambako. Kumbuka kwangu we ni one and two. Girls wako wengi ila nisha stuck on you. So please baby hebo rudi we na mili twish tena poa kaza mani. Yeah.
Juni wewe.
Juni wewe.
Sing his words. Sina mwingine. You're special in my heart.
Juni wewe tu.
Juni wewe baby.
Sina mwingine. Ni wewe tu.